wageze teka nubwo twabanje kutakumvira wabirenze uratubabarira udukura mu nganengani udukura mu gahinga urajura shigashi kutugira inama zawe twari ku kirwa cya kure ikirwa kidatuweho wahereza umusare watwambutse duturane urajura shigashi kutugira inama zawe rirako kuririmba tuti uri rubasha
Tuyisingize, tuyikomere na mashi imana.